ukuda vidole sini silivisha.
Shiaru wami bange mocho, chefu ya mwongo. Huyu wapo sasa na ndoka pande ziopo. Nikiwa safari kwe.
Put it on the beach.
Shut up, I'm a fossa. Keep it to show when you never been like it in prison. Sanish, Pokis into your cozanazo. No good, and now just in the kipita na fuluzo. Keep it to show where you came over. Nigga, you know, more of a guinea sina kino kisha. Give me a nuka, keep it to show away. Give me a nuka. Shut up, I'm a fiamolo. Me pin like you are shanta, don't you tell her to put a trashy kisha. Aye. Fungu vangu na cheza fungu vangu. Fungu vangu na uka fungu vangu. Fungu vangu na cheza fungu vangu.
Shiano!
Nikipito na fagiria, nipe heshima yangu nifurie mpaka kufia. Nuklia, makofiko wengi tupiga kushangilia. Mlente yo, humo. Unacheza haja stili ya magulagule, basi unaoneshe kama fundo kwenye mkule. Unacheza haja stili ya magulagule, basi unaoneshe kama fundo kwenye mkule. Unashika kiuna kati ya chini pole pole, wadada kiuna cho, taratibu kata. Unashika kiuna kati ya chini pole pole, wadada kiuna ko, taratibu kata. Mina piga mboko kina mokinuka, kisho chunye mibanga kilizi shaluka. Mina piga mboko kina mokinuka, kisho chunye mibanga kilizi shaluka.
Unajikuta sisa gamba mwenye nisha chisika. Unaona aibu, sunataka kula vichwa.
Huma na sika siya kupaka na sikila sikta. Kila sikta jena, kila sikta mama, kila sikta nana, kila sikta sikia. Familia machokola, nakuwa isena. We niso, eke iniga, nakuwa isena dula mkona wizi. Awe mbwanka, we mwaisa mtumbadi. Watoto wa zoni, nakuwa isena sikali ya mwongo. Mijitu ya kizinka, we amadiga leo, nakuwa isena we alimituno. We blanchoya, we kasimurumo. Watoto wa kingo mtiani, mitoto senja jela. Nakubali sana, we kanjo, we sale, nakubesa, we mama kwempe, we mama muba. Awe shaduwa ya pwa, acha kabisa. Iyo, awe de mwanabati ya judo. Nakubali sana ula sento twa sento.
Kibinyo baba nadia.
Upude on the beat. Upude vidole sini silivisha.
DJ Kibinyo baba nadia supplier.